Kabaka wa Buganda Brandizwa ku nsonga z'ebyenjigiriza owekitiibwa Clotilde Nakatekikomeko asabye abazadde okuzza abaana baabwe ku masomero. Ebikirako wano munnaffe Sozi Ben kabitutuuseeko.
Buganda owekitiibwa Clotilde Nakatekikomeko ono muzzukulu wa Mukalo e Kambugu avuddeyo n'asaba abazadde tebatula butuzi na baana wabula bagende mubakulu b'amasomero babeegayirire businakindi bakole n'endagaano naye bakole endagaano ez'okusasula fiizi ate bazituukirize so si kufuuka balyake. Clotilde Nakate n'abyogeredde Mbulange Mmengo obadde asisinkanye ab'amawulire enkya ya leero mu kaweefube w'okubaakubakuba Nnayuganda basobole okutwala abaana baabwe ku masomero wano wakati mu kiseera ekyakantunsimbi esente ezitalabika. Mu ngeri emu FM osobodde okutinatina nefuna minisita avunaanyiza ku matendekero aga waggulu owekitiibwa Kizzeso Muyingo naye annyonnyodde ng'akubaakuba ku bazadde bakole kyonna ekisoboka wakiri abaana abaguleyo obuntu obutonotono abatwale ku masomero okusinga okudda mu kubalimisa nga beeyambisa enkuba ekkiridde. Nange kulasi FM nze Sozi Ben.